Kukidendezi harute ya gahinda Kukidendezi harute ya gahinda Kukidendezi chimbi ni mete sida Harichire majari jite ya gahinda Chabona gamazi hindurisa Mazawa ni bagachira bagata Kura ya bagari nyishi, zuba ya bagari nyishi, mewa ya bagari yosa, mamwa ni jorari masi, nyakira itari nyishi, jane, mirongi tatu numuna nirarangira. Kura ya bagari nyishi, zuba ya bagari nyishi, mewa ya bagari yosa, mamwa ni jorari masi, nyakira itari nyishi, jane. Mirongi tatu numuna nirarangira Yareba gulia baje nyuma bajira Bose bakamusiga honga wabikamu yobera Yibaza gulia ya jaruma na mutorgo Seaka wajie gusaza bikamu shengura Yahoraga yiteze gujira Imyaka mirongi tatu numuna nirarangira Tuko bya merako senuko mbayo musaza sinzava
sinzava ha
yategereje iteka niyarambirwa Tuko bya merako senuko mbayo musaza sinzava
sinzava ha
yategereje iteka niyarambirwa Kukidendezi chimbi ni mete sida Hajumu nyamurusha wasubusha wazi Itegereju murwa yufiti nimba Amenya kwa hamazi jihe chire chire Tifatu buriruta unajira mwararota Yegu teni rakuna guru teni yate Mashinza yumba shika mirgose Arimba zumami Yesu mchijije Itera hejuru wesu tashinga garata Minambe kunambe yenye kushima kimurini Manuba tambirima na chane Ilajiwe kwa hamazi jire 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 Yatanzu huamya hosi ya muri kwira hose Baramyu mchiza Yesu mchijije Ibuka gihe cyose ya mazaru murwa ibikamutera gukunda Yesu mwami we Abaye dango babyumve bati umanganye rwose ubiceceke Dore abantu baramuyobotse Ati ibyo mwakora byose sinzareka kumurata narahiye Ngenza shimirite kuwo munyamuwe Atibyo mwakora byose sinzareka kumurata ndarahiye Ngenza shimirite kuwo munyamuwe Ufiti bibazu, ufiti chusa bimanu Gategerezi jumweru karambirwa Ufiti nimbazi jazi gushengu ye janu Gatiti samasa ukijendera Mazi shururi kaza niza njibisubi Zukabura,
ukabura
Ikabi habari masu gasigara Mazi shururika zariza nyibisubi zukabura
Ukabura
Ikabi habari masu gasigara Yewe shuti mujenzi wire kururu gamba Guma kumba viko suza subizwa Nukuri shururja seni wawali hanzamba so humura
Humura
Isaya wizajeru za subizwa kuri juru ryose ni wowe rihanza amaso humura
humura
Isaya bizagera uzasubizwa ntabwo Isaya izarenga ntuzibuke izo ndimumaranye rwose igihe kirekire Aya matamate mba marira buri munsi joro ryose ubonaga bizashira
bizashira
Nuzabyibuka ukundi komera Uzahaguruka utambe utambagire uhimbaze ibyakubabaje byose Nuzabyibuka ukundi ihangane
ihangane
Guma kuma vivose uzasubizwa Zahagurukuta mutambagira uhimbaze ibyakubabaje byose Nuzabyibuka ukundi komera
komera
Guma kuma vishenge uzasubizwa Nukuri juru ryose ni wowe rihanza amaso humura
humura
Isaya bizagera uzasubizwa Zahaguruka mutambagira uhimbaze ibyakubabaje byose Nuzabyibuka ukundi shikama
shikama
Guma kuma vishenge uzasubizwa